tabasamu langu imenipotea, hata furaha yangu imenitoweka. Jamii pia ndugu zangu walinitoroka, chache tumaini langu ninadidimia. Japo nimefunzwa tubia, maisha ngumu hakuna njia. Iwapo ni shule nimesoma, lakini bado shida ni nyingi kuliko tara. Vita nyumbani hakuna gara. Shida ni nyingi kuliko tara. Vita nyumbani hakuna gara. Wachoi wanalia
Burinyanga,
pia kina mama
Burinyanga,
so ni kuvumilia
Burinyanga, Burinyanga,
watoi wanalia
Burinyanga,
pia kina mama
Burinyanga,
so ni kuvumilia
Burinyanga, Burinyanga.
Iye lele Medi Prize walia shida, ila mkono wange somwema. Najua shidi tapata tiba, ila tukimwamini Rabana. Maisha ya kubatisha yamenichosha, madeni yanichokesha. Rafiki ni nani?
Shida ni nyingi kuliko tara. Vita nyumbani hakuna gara. Shida ni nyingi kuliko tara. Vita nyumbani hakuna gara. Wachoi wanalia
Burinyanga,
pia kina mama
Burinyanga,
so ni kuvumilia
Burinyanga, Burinyanga.
Watoi wanalia
Burinyanga,
pia kina mama
Burinyanga,
so ni kuvumilia
Burinyanga, Burinyanga.
Yelelea, yelelea, yelelea. Distari, wacha ni washo, ni hatari. Hata nimeachwa solo, jawari nitie na weka imani.
Imani,
boa, nasaka do nirudi nyumbani. Kwa wazazi,
dunia iliumbwa na Mola. We shida uliumbwa na nani?
Yeleze nijue, nichambue, tunakosa raha.
Shida ni nyingi kuliko tara.
Vita nyumbani
hakuna gara.
Shida ni nyingi kuliko tara. Vita nyumbani
hakuna gara.
Wachoi wanalia
Burinyanga,
pia kina mama
Burinyanga,
so ni kuvumilia
Burinyanga, Burinyanga.
Watoi wanalia
Burinyanga,
pia kina mama
Burinyanga,
so ni kuvumilia
Burinyanga, Burinyanga.
Safari bado, pia imani ipo bado. Tumaini lipo, mwisho tutavuka boda.
Boda,
tumaini boda, tumaini
boda,
tutavuka boda.
Boda,
tumaini boda, tumaini
boda,
tutavuka boda. Wa, 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 la, 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 la.
Medi Distari, Mr. Price.